Yeah. Up an eclectic, unique music for B2B. Tausi.
Unavyo kanyaga, ni kama tausi. Unavyo songea, mi naona kama movie. Na nimekupenda, of course na wanga chuzi. Watakuwa awoli, wakituona wanakuwa moody. Okay, mimi ni Sonko, uneza nita mbuvi. I ride you crazy, as if ni nanduthi. Nikupe gangster love, uneza nita mhuni. Of course, unajua haso silas masuti. Ningekuwa kipofu, bado ingekuwa love at first sight. Wakitusema vibaya, tuangwe meno waki backbite. Nikupe unconditional love, juu siwezi kuihide. Si unajua love ni jani, na sinu zenia hike. Unavyokanyaga, ni kama tausi. Unavyo songea, mi naona kama movie. Na nimekupenda, of course na wanga chuzi. Watakuwa awoli, wakituona, wanakuwa moody. Yeah, nikuite hani, zoe yako imezidi ya sali. Scared of heights, but ukiwa nami ushapa na ngazi. Walisema love is blind, but si macho ilikuwa wazi. Kuwa high kwa penzi lako, sinitapa angani. Wah, ujapiko, but umeiva. Wewe kukam fast, ndio inahitajika. Uneza shika ball, of course, but wezi kipa. You light my world, that's why si unigila. Unavyo kanyaga, ni kama tausi. Unavyo songea, mi naona kama movie. Na nimekupenda, of course na wanga chuzi. Watakuwa awoli, wakituona, wanakuwa moody. You be my only, ata kama siko lonely. Drinks on ice on me, iwe Mombasa, Kisumu, Nairobi. Alafu, me love your body, me and you bila worries. All eyes on you, hawanioni. If love ni crime, wait a police. Yeah, stuck with you kama tatuju ni wewe tu. Wengine wakitaka pinguza maisha, wait a man in blue. Unavyo kanyaga, ni kama tausi. Unavyo songea, mi naona kama movie. Na nimekupenda, of course na wanga chuzi. Watakuwa awoli, wakituona, wanakuwa moody. Unavyo kanyaga, ni kama tausi. Unavyo songea, mi naona kama movie. Na nimekupenda, of course na wanga chuzi. Watakuwa awoli, wakituona, wanakuwa moody.